ChunkySupplier.com.
Bosh, I miss a one day, miss a posiku. Come on, tam di apo.
I don't mala.
When your money, unapendo kucheza single. If you query, unapendo kucheza mduma. No, nisa, unapendo kucheza mdundi. Kuna mama, kenama, kenuka uyo.
Mageto ni shuka moja la kujifunika. Tana nikitoka, nasibia dirisha. Siku nikirudi, mto hilo najigubika. Ukaona ya ukaisi na kuchore. Sasa hivi nipo na bonge la toto, niko top right. Squeezy natumia korogo, check in live white. Life is good, I'm here, Kasepa.
Wenda maumivu yatakwisha, oh yatakwisha, oh mama, unanilijua ndo wewe mwenye kisima cha furaha. Lo iwe yetoperi metapaka, acha niseme wenda maumivu yatakwisha, oh yatakwisha, oh mama, oh, oh.
Mama unioni na fiumia. Ivi kweli unioni na fiumia. Ivi kweli unioni 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 unioni. Mazingatio, my blaza K flow, weduri untouchable, B1 material, jambito, abili sepenga, abumtema babake na mukhili milima, watoto wapugu, respect sana mboy mtani, kwa hali hekima, promoter of the apple.
Sita ndani ya vingweta watoto wa taxi cheni kao na buguru ni soko ni vingweta. Amini ya kwamba ata ushusu unalia
de la Frances Potiba Weda Anisalimie Salome Adelekta Kiriku Felix Mandai Champion Ibra Amkubuka e Anakuja na kubali sana wanangu wa Tabata Wanangu mkuje wezo la wani Shabani Bonke Moody Wax Yaki Collection Afesto Kise Baba Edu Square Anisalimie Tike Fashion
Shanky Supplier.com